Unity Records.
Yeah. Nasikia marapa zona jidai vila waneza flow. Sadi changes, you know. T-T-T-T-T-T-Records. Flow. Naingia na line mbili ka simu za China na spunk mic inatoa kani black China. Hapa si mchezo, lazima kuwa na vina. Drums ni kadhaa, wezi pata kasina. Mayutu wanashinda charge, wote ni masina. Kwa game I'm sensitive, utadhania mini mouse. Hustling daily, wezi pata kwenye house. Life sometimes ukuwa ni mlima, ndiyo maana kila day na sukuma. Booth na ingia nikipima. Kicks na sneers zinagonga kaa hama. My fans wanna die, I'm dangerous kao sama. Squeeze me fly high kama wase wa Bungoma. Hip hop isha kuwa my mother tongue. Punch like my shinky Wu-Tang. Fresh all day nigga, I'm dope. Tuko dope, tuko fast, naso dope. Flow na punchline, ziko dope. Tuko changes, you know we dope. Tuko dope, tuko fast, naso pia dope. Flow na punchline, bot dope. Changes, you know we dope. Tuko dope. Tangu nianze hii game, life is day kuwa the same. No buzz, na maniga wako lame. Brain distorted, na ideas za kusaka fame. Napeleka rap wrong, but changes ndiyo home. Na slap doma rapa utadhani sex tape ya DJ Cream. Ndiyo mana nasikia waki nisikia wote who scream. Boy top and dangerous ka tsunami. Napenda doma fans na maheta na wa mada kama enemy. Drop Johnny War and Mike is your sword. Endorsement zinakuja, ipate joko billboard. Rap isha kuwa kau kedi, so kauna die kuwa ready. Ne ite alivile na wapika joma ndondi. Better be careful ama utajipata nigga umededi. Tuko dope, tuko pass naso dope. Flow na punchline ziko dope. Tuko changes, you know we dope. Tuko dope, tuko pass naso pia dope. Flow na punchline bot dope. Changes, you know we dope. Tuko dope. From a non-class to the non-classes, with the really fast on the rest. Smart flow MCs, now we're ripless. Nangoma imeshika, from changes to naive. Naenda straight to the car, yani Senegal with a girl. In rap, usikoni fuse, nakabuka. Same time si ufanya vitwa, zinalipuka. Walichochwa wakona flow cute. After kunisikia wote wakamute. Car money talks nigga, nimenyamaza. Tivaru biashara ndiyo nimeanza. Sija make any dough na tayari wanateta. Dope nigga si wenyewe hujileta. High daily wao ukoni fuse na messiah. Tuko dope, tuko pass naso dope. Flow na punchline ziko dope. Tuko changes, you know we dope. Tuko dope, tuko pass naso pia dope. Flow na punchline bot dope. Changes, you know we dope. Tuko dope.
Yeah. So kaa we ni rapper fake hapo inje na wewe uko dope mse. Hey, hino mekuja kukill. Hey, hapa kuna collab na marapo nyawa jezi yani. Straight out of changes empire. Sir J.